sasa kama una rasta unateke na vyo bamba mama mina baki na kutaka tafadhali ebu kata imagine your hands on me waist na baki niki sweat the feeling that I get to be the
candle droki dogo zumbusha kiuno shike mkono please don't say no droki dogo zumbusha kiuno shike mkono please don't say no
ini ya makaka pamoja na madada na kama umebamika
songesha
na kama umeshikika
songesha
kama umebamika
La 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 li la le la 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 li la le tuta katika kidogo rudi nyuma shuka kidogo nishike kiuno ni vunde viungo sitalala sitalala sitalala
sitalala
sitalala sitalala
sitalala
imagine your hands on me waist na baki niki sweat the feeling that I get to please I can't tell 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 tell
my man's in takata 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 my man's in takata takata takata
walai na kutaka sio mchezo nipe nachotaka kino zungusha kago sungesha unavecheza unanitesa 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 umenipamba na misi za kuwacha unavyokata walai na kutaka
mamanzi mtakata 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 mamanzi mtateza 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 mamanzi mtakata